Yanyi bide kwe kwe Yedu wa isi emiye Ndi ibo pate Onwa lonye mwive ti abuwe Neme ti dibe Onye mwive ajabuwe Ondo wa mwanem Dewe mbamuwe
Oh, we're so bad, you. You go back a lot.
aka onye mụchi na-azụ ahịa ihu goko si me onye mụ ibechi ya gbuo nne mechi dubuyi onye mụ ịvọja nwuo onye ụwa nwanne m ewu ụwa meghee onye mụ echi na-agụ akwụkwọ ọ nọzi yunivasiti levụl onye mụchi na-azụ ahịa ibugokwa akala aka mma ewuchi nwuo onye bụchi bihe ọnwa disemba lukwekwe onye bụchi wee nata wee kpaba nne ya uwe nye na nwunye nne ya ọsịba nne ya abatago ya lụwa nne ya nne onye mma wee tie ọ na-abụkị ka nwa m ewu ụwa meghee abụghị kwa ajọ ka njọ ọgbọ ndị nsọ ewu chukwu eke n'ịgba mụka m na-eti yo ịbụrụ na-anụgo n'ụmụ ụdọ ihe ọgwa gị dọka mụ na-akọrọ ịbụ n'ụlọ akalaka onye na-edu nke n'ụkwa ka o ji eweta nsị oyi ejigbo onye ebuchi nsị ka o ji anata bie anya afọ iko ga-ezugo o wesibe nri wee sisi ewetinye n'oge ebuchi were nsị wee tinye ya onye ebuchi wee nwụrụ ọnwụ unafugo ọkịka na-esesi okwu ike ewu ọgbabata na bebe wee chọba nri onye ekwuchi na-ekwuchi wee gaba na anya bụ nri wee jee mmepe enye wee dala ili dapụba nri ewuchi nri anya agụwa ajọka ọmalọkwanụ na ọbụ nsị ka ndị ihe siri debele onye ekwuchi ọpụta ka orie unu na-abụbe mgbe ndị eji nata ndị ya wee nata bịa wee onye nwa ka ọ na-eri nri ahụ obido wee tibe mkpu ya kpuo ihu n'eti na mkpu onye nsiri nwa onye ọzọ amazi ya nwa m ewue m nwa m ọ bụ na igosi adị ewu ewuchi m aka onye mma wee tibe mkpu afọ mwe afọ mwe mmegbu afọ na-ata m obodo wee gbakọta onye mma ọ dị nne afọ mwe afọ mwe mmegbu afọ na-ata m ozigbo ọgbọrọ ọbara n'ọnụ kpọkọta ọbara nwụrụ unu na-abụgo afọ igbo ajọ na njọ amazi ihe nwa m ụmụ igbo gbayali mgbe ewu mmehie chukwu unu abụgo ibe na-eme ọnya bụ ya dị njọ unu kwụba akọ ọtọ na aka ịgwọ ọtọ bụ nya na-ebu ewu ewuchi mgbe
Why even let you be?